Sunimiza imista pe ineza yangiriye nayo turi kibagenzi imigisha sendereye yayimunda gajeho bega kugirirwa neza imana nakeza kanyuwo nkamigeza nsha uretse urukundo rusendereye agira yankunze uko ndi mazara bigaragariza mbega kugirirwa neza n'Imana urakoze Yesu urakoze pe imigisha yawe ni myinshi kuri jye urakoze kungira uhiriwe ukabindura umunyamugisha urakoze pe 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 ndagushimiye urakoze Yesu urakoze pe imigisha yawe ni myinshi kuri jye urakoze kungira uhiriwe ukabindura umunyamugisha urakoze pe 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 ndagushimiye Kisa wampaye ibinkwiriye ngoma sha kubaho umutima wanjye wuzuza kugushima nubwo umunwa wanjye utabisobanura neza ariko ndabizi wowe ureba mu mutima harebe ntacyo mukinzemo wanjye umutima wuzuye zaburi ndagushimiye urakoze Yesu urakoze pe imigisha yawe ni myinshi kuri jye urakoze kungira uhiriwe ukabindura umunyamugisha urakoze pe 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 ndagushimiye urakoze Yesu urakoze pe imigisha yawe ni myinshi kuri jye urakoze kungira uhiriwe ukabindura umunyamugisha urakoze pe 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 ndagushimiye urakoze kungira uhiriwe ukabindura umunyamugisha urakoze pe 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 ndagushimiye urakoze kungira uhiriwe ukabindura umunyamugisha urakoze pe 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 ndagushimiye